If you can't defeat them, you better kill them. We bring this shit for real. How we feel, your drum is chilling on your S-A-N-A-I. Feel it.
We aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny, you're deny. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo, we aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny, you're deny. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo.
Salam alaikum, my baby na mabwana. Nilipotoka wamesalimia sana. Hilo limetawaraka toka studio ya Sinai. Na ifuatayo ni taarifa ya habari. Msomaji wenu ni King Fanati. Kusu mitambo mambo imekuwa sawa. Sinai hiko fitwa sana chenu kupagawa. Kazi imekamilika mtahani twasifika. Biti inapigika spika za pasuka. Kusu production hakuna complication. King Juya ameweka the better option. Chris Black mikoseti jom na honaje. Tumetoka mbali, Sinai tukubali. Leo tunasifika, tunahona hafadhali. Hafadhali jo.
We aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo. We aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai.
Bise ni bebiti mabo wache kusinzia. Na ringi anasinae si mnabo fikiria. Kweli wangu na kwambia lakendani singa tia bongo. Hadi ya rusha woto na furahia. Misuka kali kali saku tunajifu. Choka na ya disinae kwingine hatufai. Bila sinae nikasuti bila tai. Kinisema ni asara bato lako ni isara. Kinisema kila staingiwa na kukara. Kila sehemu sinae tuna wika. Afrika, Amerika woto tunasijika. Yep.
We aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo, we aim so high, deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo.
Tem Juna P-A-S-S, Danny and S-A-N-A-I. Yeah, no more P-U-F-F. Hapa ni jao kala kitu fly fly motherfucker. Kini seka sana domo kaya ni kubaya. Na imchegwaya. Taka fanya mambo Afrika hadi Ulaya. We aim so high. We burn like a fire. We steal our desire. Zaki ya vifire. Be cyclops in a lava in a test. Tuna gamble try. Everything they give you best. Best. I mean we are your vet. Use journey don't get rain. Boy you never chase job. High quality nothing like in case of respect. Tifanya mistake. Garao Mr. Zack. Ben Ada. Check our standard, the chest of our lamp, but go like a broker. See the way we the conquer, and get a good bonga. Still, tuna song, game we are the soldiers, underground kings. Tonight, tuna sing, Mizuka tuna bring. You tell me nothing, I'm King G, D-D-D-D-L, Mr. B, C, K, S, M, K, D, L. Tuko hewani, kwenye hii fani, mikono ji hewani, kwa sinai ndani. Yep,
limit the sky. We're lying, Danny and Sinai. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo, we aim so high. Deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai. Fly, fly, journey to the die. Hey, yo, yo.
Masai like Oju, Sinai studio. Masai like Oju, Sinai studio. Biti Mizuka inabambisha. Black Moon Masela tunawakilisha. First time tulithibitisha ya kwamba mwamba ili wabambisha. DJ Zack anadatisha. Sani bila sauti anasafisha. Black Moon kwa Masela tuko juu, hey. Sinai studio sote tuko juu, hey. Maplaya haters wote wako down, mm-hmm. Wote wako down, mm-hmm. Sinai studio sote tuko juu, hey. Black Moon kwa Masela tuko juu, hey. Maplaya haters wote wako down, mm-hmm. Wote wako down, mm-hmm.
Sinai hiko juu. Iko juu King G Fanatic. Iko juu Bobby Dazzler BB. Iko juu. Iko juu. Iko juu. Zagabam. Iko juu. Iko juu. Iko juu.
We aim so high. Deny, limit the sky. We're lying, Danny and Sinai.